wangu na furaha. Ay, hello, hello, hello. Ewe mumba radi, pokea sifa, moyo wangu na furaha. Say upendo wako bumbai, nini upa moja nambai. Ni wangu mtumo chaja toa kimangai. Aya we, hey, tena tena wivyo bumbai. Baby, isi yote ya bumai, kweli mumba upendo yako noma. Nkiwa na we mina deka we, ndeka we. Ay, deka ndeke, zayi mola mi wako, yo, yeah. Zindekeze, molai, nasema unidekeze. Nidekeze, ndekeze, ndekeze, ndekeze. Molai, nasema unidekeze. Mapenzi ni bala, ya dunia ni karam. Ikweli mwana nasema, nimechosha msifai. Mwacheni nijidai, ibirizi kwangu bye bye. Mapenzi ni bala, ya dunia ni karam. Ikweli mwana nasema, nimechosha msifai, na chini nijidai, ibisi kwangu bye bye. Upendo wako thamani, 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 thamani kwangue, upendo wako thamani. Upendo wako thamani, 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 thamani kwangue, upendo wako thamani. Ya boom, ay, kwa ino mapindo lako noma.